madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xafiiskiisa Baydhabo waxa uu ku qaabilay wafdi hoggaaminayo wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Major Keten oo xubnaha ay la socdeen ay ka mid ahaayeen safiirka Soomaaliya u fadhiya Sweden iyo diblomaasiin kale wafdiga wakiilka qaramada midoobay hoggaaminayay ee Baydhabo soo gaaray ayaa markii kulan saacado qaatay ay la yeesheen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa waxa sidoo kale ay la kulmeen gudiga doorashooyinka dadban ee koonfur galbeed kulamada wafdiga ay la qaateen madaxweynaha koonfur galbeed iyo gudiga doorashooyinka ayaa wada hadaladooda waxa ay ahaayeen kuwa saxaafada dibajoog ay ka ahayd balse kulanka kadib ayaa waxa wariyasha u faahfaahiyay waxyaabihii laga hadlay madaxweynaha koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan
dhammaanteed arrimaha waxaan ka hadlaynay arrimaha doorashooyinka sidii loo dardargelin lahaa waqtigii loogu talagalan ay u dhammaan lahaayeen runtii aadan ugu wada hadalnay meelihii noo marayaan oo xaaladda maanta ay taagan tahayna runtii waa u sheegnay aqalka sare ayaa maanta ku ekeed in maanta la gudbiyo liiskiisi ayaa laysku ogaa inkastoon aan maanta liiska siinin inuu anagu agteen uu ka dhammaysan yahay oo diyaar uu yahay labada maalmood gudahoodana aan u gudbin doonno guddiga doorashooyinka waan u sheegnay oo dadban aqalka sare ee 30% gabdho inay noqdaan oo heshiiska u ahaa inay 30% ay gabdho ay noqon doonaan oo 2 kursi oo ka mid ah gabdho keliya u tartami doonaan waan u sheegnay marka waana naga diyaar maalmaha soo socdana waxaan u gudbin doonaa hadii ilaahay eegno ee guddiga doorashooyinkana baarlamaanka ay gudbin doonaan todobaadka soo socda in la ansixiyo ayaan rajaynaynaa
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka looga baahan yahay inay dardargeliyaan arrimaha doorashada muddo 2 toddobaad ahna ay ku soo gudbiyaan liiska ergeeda wax dooranaysa
Ethiopia the European Union met with the president to get an update with the vice president and the speaker on the electoral process and then we met with members of the state indirect election implementation team, that's the C8, and we're very pleased to hear of the progress that is being made and of the commitment by the authorities here in Southwest to a peaceful and timely electoral process.
Booqashadan ayaa waxay imaanaysaa maalmo halkan uu joogay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Sidii Cali Muuse Maxamed, Raadiyo Risaala, magaalada Baydhabo.